omusayi ebyali byansiba Yesu yabikolako yakutula enjegere liwaddembe liwaddembe lwakubanga Yesu afayo omusajja njagala yayiwa omusayi ebyali byansiba Yesu yabikolako yakutula enjegere liwaddembe nali mu njegere z'omubi nga setani yanyweza amagombe nga gasamye nga sirina muyambi n'omu Yesu ne yeewaayo kulwange nayiwa omusayi emiggo yagikubwa kulwange okuswala era kulwange n'afumitibwa kulwange Yesu ne bamusamba samba 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 ebbanja yalisasula gyonna tamulazimba ndi mwana wa munene n'amagombe tegakyanyinza liwaddembe lwakubanga Yesu afayo omusajja njagala yayiwa omusayi ebyali byansiba Yesu yabikolako yakutula enjegere liwaddembe liwaddembe lwakubanga Yesu afayo omusajja njagala yayiwa omusayi ebyali byansiba Yesu yabikolako yakutula enjegere liwaddembe sirina musango nedda Yesu yasasula byonna ampita mwana ndi mwana mpadde omukisa I was Peter I'm now better ndi kitonde kijja nafuka damuja ndi mu Yesu nyumirwa ebitisa tebikyantisa n'ebikanga tebikyankanga ndi munnamu ye nafuna emirembe mu Yesu liwaddembe lwakubanga Yesu afayo omusajja njagala yayiwa omusayi ebyali byansiba Yesu yabikolako yakutula enjegere liwaddembe liwaddembe lwakubanga Yesu afayo omusajja njagala yayiwa omusayi ebyali byansiba Yesu yabikolako